na weka mitungi na hii flow kama mali. Wanajikwamisha na zile fucked up kamali. Wanataka chap chap salari, yani vile pop pop wako mbali. Gafla binvu kwa mtani, wanaweza kuwatupa. Wananiona na ruka, wanatamani kuniambia shuka. Wanaponivutia waya kwenye collab nina watupa. Wanajivunga eti wanasusa. Gracias finito, Loretas muchacho, Mr. Viesito. Balemos bihemos, misavia lento. Descos kunoses balase tempo. Sorellas and fellas, bikulen, potrika and mimi Enrico. Hakuna matata, bidi hatuzimi data. Wana tunakula bata, wana nitaka, niko na mafofada. Aim on top of the ladder, mimi ni dada. Kinyamina wa mother, tell them don't bother. Mimi Wakanda, can't be a kind of female, don't bother. They wanna be happy, they don't wanna thug in the rule shit. No cap, wanna take a ride on your bullshit. I ain't got a shit to show y'all, piece of shit. Kali, I'm born for this ugly
don't
shit.
Don't give, one on a don't give. One on a don't give. One on a don't give. One on a, iyo ndo mbaya. Iyo, iyo ndo mbaya. Iyo, iyo, iyo ndo mbaya. Iyo, iyo ndo mbaya. Iyo ndo mbaya.
Vikao viko tupu, havikaliwi cha wazao, squeezes ziko huku. The pressure's really big, wanawindana kwa mitutu. What's up yo, jiuna shiko na shahuku. I got the flows with a bit of fuss. Mama yao tena, sachi pewa mwara kiss. Yes, give me the clues, guess who's this? Mikabali yao, wanojifanya wakali katika clan zao. Wanawachisha mi wachana paka wana zao. Wanadatisha mi wakata wote ndimi zao. Wanaona donge sipiti kana hopita wao. Cheers mommy baby, pon this 20 now.
Donge, wanana donge. Wanana donge. Wanana donge. Wanana, iyo ndo mbaya. Iyo, iyo ndo mbaya. Iyo, iyo, iyo ndo mbaya.
It's for stability.
Iyo, iyo.
Let's go man, let's go man.
Hood is where I'm going to. Ya kesho, na yechi ya kesho tu. Na jana, empty me na let go tu. Kumekucha, God knows me, I'm good. Alikum, alikum, amisha sema na wrongum. Na tena ukweli, napenda tena na so kum. Napenda tena na tena, pumzi sala ni vema. Hela sana kwa hema, like nye bado mnasema. Yeah, yeah, she defeated the phone, but she ain't getting numb. Paka child of God, I confirm. Yeah, yeah, you defeated the phone, but you ain't getting numb. Paka child of God, I confirm. I'm here, now we can shoot it down. Imepewa dao kubwa life peace, I confirm. Billionaire, money's what I want. Money's what I want, nataka make paka wa confirm. Yeah.
One on a donge. One on a donge. One on a donge. One on a, iyo ndo mbaya. Iyo, iyo ndo mbaya. Iyo, iyo, iyo ndo mbaya. Iyo, iyo ndo mbaya. Iyo ndo mbaya. Iyo ndo mbaya.